another jazz.
Get your hands up.
Jazz Impro. Step on machine. Super Deno. Wow. Arusi. Arusi. Anana kwatika boy in Arusi. 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 Le marash kudi otipiungo lele weongo weli jolongo awepo yoro peri kweli jomungo ha kawayo para wetu iri mikuma gero manyano kakoye voya voya de mikuma ngongo lilum kajufiu mikuma donge kampala ibangari mikupala Mikey Saloon jole Arusi Arusi Anana kwatika boy in Arusi. 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 Anana kwatika boy in Arusi. 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 Anana kwatika boy in Arusi. 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 Anana kwatika boy in Arusi. By the pe cruise pencho gal polo loku tingo kwa dong spencho aya awinji dujuri mu peridongi aya aya mikumi yero gero tie contract. Ije mavo. Ije vimbi. DJ Spa Promoter Kumusala Saloon Super Deno Team Design Hamon A Square Wow Arusi Arusi Anana kwatika boy in Arusi 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 Anana kwatika boy in Arusi 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 Anana kwatika boy in Arusi 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 Anana kwatika boy in Arusi.
It's just him on the beat.
Le marash kudi otipiungo lele weongo weli jolongo awepo yoro peri kweli jomungo ha kawayo para wetu iri mikuma gero manyano kakoye voya voya de mikuma ngongo lilum kajufiu Mikuma donge Kampala Ibangaridi Mikupala Mikey Saloon Jole Arusi Arusi Anana kwatika boy in Arusi 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 Anana kwatika boy in Arusi 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 Anana kwatika boy in Arusi 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 Anana kwatika boy in Arusi